DajimSafi.com.
I'm here, babe. I can cook, I can clean, and I can take care of you. Now, can you all weave your life? Me not channelize the stories of media and from Kenyumbani. Not too Lee, I had it. I thought you're gay. I thought I'm not going to see me then. Anyway, true, my love.
Okay, man. This is from an African girl, Aneta Futa Love. Blessed with the natural beauty, kutoka above. Craving for attention. Struggle ya ku upgrade status. Kwa kikisha neza kuishi fantasies. Friends wanna fly sana kwenda taki. Na Dubai, kwake atakuvuka maji kwenda zenji tu ni shy. Wala jui anything, hata kuso business class. Bado yuko different class. Akitoka out kwa hela yake ni uhakika tu atakula rent. Wenzake wanatoka Jumatatu na wajalipa cent. Kuna muda najiuliza, maybe mimi niko slow. Kila kipambana naona wenzake wanafanya more. Birthday loading, boyfriend sucks. Sugar daddy anomba tu account, take a few backs. Top up sim, haipendezi na hizo screen cracks. Hana mood swings ukiumpa jacks. Meanwhile, anahitaji kuwa na mtu ambaye yuko committed. Angel kwenye kuprovide, kwenye bed wicked. Kama mbele yako hauni future wala gari ambayo itamfikisha, ni swala la muda kwa deleted. Raised kwenye dini ila recently, mambo mengi amechukua nafasi kwenye moyo mpaka Yesu amemweka DP. Na ndo huyo una mpango wa kumkabidhi moyo pia. Sasa atashindwaje kukupa BP? Baby girl, take it slow. Ebu pumzisha body, slow down slow. Umekamilika body, so and so. Hawitaji surgery ni 4 plus 4. Put on your favorite outfit right now. Go have fun, enjoy ulicho nacho now. Vyoto na vohisu kivipata ndo vitakupa furaha. Haviwezi kupa kama huna right now. Kuna muda unamka bila nguvu ya kuendelea. Ila kila changamoto ina mlango kutokea. Ukumbuke hofu hata iwe kubwa kiasi gani, haitaweza kuzuia linaloenda kutokea. Check it behind the bars, utajua story behind the scars. Giza lililoko behind the stars. Suez kuwa innocent mana mita. Inanipa hela kusikia niko behind the bars. Kwenye kila hard time I still survive. Ukiona bado unateseka how jafa you are still alive. Ubinadamu kazi mbaya sio 9 to 5. Unaifanya siku 365. Hii ni kwa nae mwona kwenye kio. Mwisho kuogopa ndiyo maisha napo anza. Giza utoweka siku mpye napo anza. Try to inuka hapo lipo anza. Uoga unafanya ideas zinabaki kuwa idea. Mwisho wake unakutoa kwenye nia. Kuridhisha kila mtu ni kujichimbia grave. Na kujifanya hiyo kazi utaishi kama slave. Shida unapotaka kuridhisha mtu utajitesa. Mana kuna wengi hata wao hawajui nini wanachohitaji. Unaweza kumpa kilo ulicho nacho, moyo wake ukatoa tulia kwa anayempa kila anachohisi anakitaji. Right now ndipo ilipo glory. Sitaki kuangalia past nilivyokuwa na worries. Mana kila new day ni chance ya kuupgrade, ni chance ya kuupdate, ni chance ya kuchange your story. Nishakosa chance kibao to this date. Sio kila chance inazaa regret. Yeah, muda nao spend katika enjoyment. Si hesabu kama ni time na waste. Yeah, don't kill yourself kutafuta engagement. Hauhitaji watu wa kuvalidate. Yeah, nisha wise ipaka re-existence. Mina hawa losers are twist debate. Pesa ziko clean man, raw ndio evil. Tashangazo kila leo watu ndo walivyo. Wanonitafuta kunipata very simple. Watazame juu yao kuona mini lipo. Kama cotton buds nikingia kwenye kila skio. Nasafisha ndani na kufanya we fun. Yeah, welekeo ni juu na hakuna you turn. Daini nacheza na toothpick mkisubiri table zitan.
Dangerous, dangerous. Kila nachofanya ni dangerous. Fools wananihanya, I'm dangerous. Hizi saidi waga ni dangerous. Dangerous, dangerous. Kila nachofanya ni dangerous. Fools wananihanya, I'm dangerous. Hizi saidi waga ni dangerous.